to lay. The conflict boys.
It's Najee on the beat.
Vipini ache secular nimbe gospel wakati hailipi. You know I got a sweeter voice. Sitakipoteza shabiki. Shotwani ya shingwe. Hey bro, uwanu nafiki. Hiyu yako sweeter voice. Kuja umimbie sagudi. Kona leo wana gospel mnatoko kisisi. Kukicha kiki kipeo. No, siwezi hii.
Ni hii pepo menafanya watu na rotete. Ila hii pepo aina nguvu kumenyezi.
Na vile mi upendaga wasichana kuwacha siwezi.
Riswa
pombe chapa, pombe chapa, yeah.
Riswa
tanganywa, tanganywa. Tanganywa, tanganywa. Tanganywa, tanganywa. Ibilisi anakutanganywa.
Sikia unadiwe.
Tanganywa, tanganywa.
What are you telling me?
Tanganywa, tanganywa.
Tunasiachi helisi
anakutanganywa.
What are you telling me?
Mungu na bambaya.
It's so funny, paka wana mwimbia Mungu, wana feli. Onataka mimi nije wapi, no my bro.
Weke lechi, bidunia tunapiti, kuna mazuri kwa mula, pemumbia.
Mbona leo, wana gospel mnatoko kisisi, kukicha kiki kipeo, no, siwezi hii. Na vile mi upendaga wasichana kuwacha siwezi.
Riswa
pombe chapa, yeah.
Riswa
tanganywa, tanganywa. Tanganywa, tanganywa. Tanganywa, tanganywa. Ibilisi anakutanganywa.
Sikia unadiwe.
Tanganywa, tanganywa.
What are you telling me?
Tanganywa, tanganywa.
Nasiachi helisi
anakutanganywa.
What are you telling me?
Kuna bambaya.
Kabariki wana sauti, sauti soy. Hao pia wamebarikiwa.
Hatutaki kumcheza Mungu shiri. Oh shiri. Hatutaki, oh shiri.
Kama kila fulani,
oh. Hatutaki kumcheza Mungu shiri.
Hatutaki kucheza na Mungu shiri.
Taki kucheza. Hatutaki kucheza na Mungu shiri. Hatutaki na
tanganywa, tanganywa. Tanganywa, tanganywa. Ibilisi anakutanganywa.
Sikia unadiwe.
Tanganywa, tanganywa.
What are you telling me?
Tanganywa, tanganywa.
Nasiachi
helisi anakutanganywa.
What are you telling me?
Kuna bambaya.
Tanganywa, tanganywa. Tanganywa, tanganywa.
Bye-bye.